There you are, having a great time with friends, grilling meat. You are the life of the party, and everybody's in stitches. Including a friend who doesn't like hot food. He is so into it, he doesn't even see that he's put a whole chili pepper in his mouth. Uh-oh, he starts overheating, and everybody stops laughing. Don't panic, just pass him a Coke, and let the good times roll. Because a weekend chill-out with the crew, grilled meat, and an ice-cold Coke is a recipe for magic. Coca-Cola, real magic.
Signora Mazai, mkelo mishono Nataki nuna, inapendeza midomo Suti nadai, kabambe kwa promo Kama pweza choko choko, hatari kwa toto Na mwendo kokoko, hara dunia Kama pweza choko choko, hatari kwa toto Na mwendo kokoko Hara dunia Hey, yeah Iwe Pojo Iwe Hey, yeah Iwe Pojo Iwe Mami, mami Unanikosha roho Zile nje ndani Ulichona joa Kama tuende juve Tuka zuge zuge Na mbugani Tone koboko Nimbe jinzi Kwa isi ya kudekezana Taratibu iko kimoko Kama tupo magorofa Mujeredi Ugundi miziki gusana Kwa wambi ya mbonge lado Kwa joji nyunge Kama pweza choko choko Hatari kwa toto Na mwendo kokoko Ratumia Kama pweza choko choko Hatari kwa toto Na mwendo kokoko Ratumia Iwe Pojo Oh,